Shella Bella, baby.
Say records, baby.
Shella. Shella. Kukukumbuka naogopa, ulivyontenda mama, ulinifanya kalia, na moyo wangu nikupa, kwa ukanyaga mama, nikidhani utantunzia. Ulinweka mateka, ukantenda upendavyo, watu wakanicheka, nikagugumia kipenda.
Wanotendwa ni wengi kila siku, na moyo hauna sugu, ndo maana ukitendwa. Ingawa sio mimi tu, wanotendwa ni wengi kila siku, na moyo hauna sugu, ndo maana ukitendwa. Unaumia sana
Shella.
Nawe, makutano bonju, wiglessness, dress na glasses are blue. Kataka niwe nawe, we my boo. Classic chick, uko brand ya juu. Vyovyote nifanye, nidanganye, ijulikane. Siwezi kosa penzi lako. Sasa ya nini nidanganye, mwana makame, ijulikane.
Siwezi ishi bila penzi lako.
Sasa usama penzi, Shella.